Exodus 39 verse 1. Ngokuluhlaza nangokubende nangokubomvu benza izambatho ezenziwe kahle zokukhonza endaweni engcwele. Bamenzela u-Aroni izambatho ezingcwele njengalokho uJehova amyalile uMose. Verse 2. Wayenza ingubo yamahlombe ngegolide nangoluhlaza nangokubende nangokubomvu nangelinye lecwekileyo lemicu ephothiweyo. Verse 3. Balikhanda igolide laba ngongcwecwe balisika izincingwana ukuba zalukwe noluhlaza ubende nokubovu nelinene ecolekileyo umsebenzi wengcweti. Verse 4. Bayenzela iziziba zamahlombe ezihlanganisiweyo yahlanganiswa emaceleni nomabili. Verse 5. Ibhande elalukiwe kahle elalikuyo kuyibhinca lalikunye nayo. Lifana nokusentshenzwa kwayo lalingele golide ingoluhlaza ngobende nangokubovu nangelinye ecolekileyo lemicu ephothiweyo njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 6. Balungisa amatshe amashohamu ezungezwe izisekelo zegolide eqoshwe njengendandatho ngamagama amadodana ka-Israyeli. Verse 7. Wawabeka ezizibeni zengubo yamahlombe abe ngamatshe esikhumbuzo sabantwana bakwa-Israyeli njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 8. Wayesenza isihlangu sesifuba umsebenzi wengcweti njengokusantshenzwa kwengubo yamahlombe ngegolide nangoluhlaza nangobubende nangokubovu nangelinye necweke lemicu ephothiweyo. Verse 9. Sasinezihlangothi ezine ezilingeneyo. Basenza isihlangu sesifuba siphindwe kabili. Ubude baso babunjengokudazuluka kweminwe, nobubanzi balo babunjengokudazuluka kweminwe, siphindwe kabili. Verse 10. Bafaka kuso izinhla ezine zamatshe, uhla lwesadiyu, netopazi, nerubi, lwaba luhla lokuqala. Verse 11. Uhla lwesibili lwaba isimaragidu, nesafire, nedayimani. Verse 12. Uhla lwesithathu lwaba ihikayikete, neagathe, nemapetiste. Verse 13. Uhla lwesine lwaba ikrisolite, neshohamu, nejaspi, ayizungeziwe izisekelo zegolide lapho zifakwe khona. Verse 14. Amatshe ayishumi nambili njengamagama amadodana ka-Israyeli, njengamagama abo njengokuqoshwa kwendandatho yileyona lelo lalinegama lakhe kuzo izizwe eziyishumi nambili. Verse 15. Benza esihlangwini sesifuba amaketanga njengamagoda, umsebenzi othandelweyo wegolide elicwengekileyo. Verse 16. Benza izisekelo ezimbili zegolide namasongo amabili egolide, bawafaka amasongo amabili emaceleni omabili esihlangu. Verse 17. Base befaka amaketanga omabili egolide athandelweyo emasongweni omabili emaceleni esihlangu sesifuba. Verse 18. Ezinye izihloko ezimbili zamaketanga athandelweyo bazifaka ezisekelweni ezimbili wazibeka ngaphambili ezisibeni zengubo yamahlombe. Verse 19. Base bewenza amasongo amabili egolide bafaka emaceleni omabili esihlangu sesifuba eceleni laso elibhekene nengubo yamahlombe ngaphakathi. Verse 20. Bawenza amasongo amabili egolide bafaka ezizibeni zombili zengubo yamahlombe phansi ngaphambili eduze nokuhlangana kwayo phezu kwebhande elifekethisiweyo lengubo yamahlombe. Verse 21. Base bebopha isihlangu sesifuba ngamasongo aso emasongweni engubo yamahlombe ngentambo elihlaza kuba sibe phezu kwebhande elifekethisiweyo. Le ngubo yamahlombe ukuze isihlangu sesifuba singakhumuki engutsheni yamahlombe njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 22. Walenza ijazi lengubo yamahlombe ngokwalukiweyo ngokuluhlaza lonke. Verse 23. Imbobo yejazi ngaphakathi kwalo yayinjengembobo yebhantshi lensimbi inomphetho izungeza imbobo yalo ukuba ingadatshulwa. Verse 24. Benza emphethweni yejazi amapope granati ngokuluhlaza nangobende nangobomvu kuphothiweyo. Verse 25. Bazenza izikhenkcezo zegolide elicwengekileyo bazifaka izikhenkceco phakathi kwamapomegranati emiphethweni yejazi nxazonke phakathi kwamapomegranati. Verse 26. Isikhenkcezo sepomegranati isikhenkcezo sepomegranati emiphethweni yejazi nxazonke ukuba kukhonzwe ngalo njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 27. Base bebalukeka o-Aaron namadodana akhe amabhantshi elinene elicolekileyo lomsebenzi walukiweyo. Verse 28. Nesigqoko selinene elicolekileyo nezinye izigqoko ezinhle zelinene elicolekileyo namabhuluko elinene ngelinene elicolekileyo lemice ephothiweyo. Verse 29. Nebhande elinene elicolekileyo lemice ephothiweyo nekuluhlaza nolubende lokubovu umsebenzi womfekethisi njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 30. Beza ungcwece womqhele ogcwele ngegolide ecwekileyo babhala kuyo umbhalo njengokuqoshwa kwendandatho ukuthi wahlukaniselwe uJehova. Verse 31. Babophela kuye intambo elihlaza ukuba abekwe phezulu esigqokweni njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 32. Njalo ke, kwaqeda wonke umsebenzi wetabanakele letende lokuhlangana, abantwana benza njengakho konke uJehova amyale ngakho uMose, benze njalo ke. Verse 33. Baliletha itabanakele kuMose, itende nempahla yalo yonke, nezinkebaniso zalo, namapulangwe alo, nemishalo yalo, nezinsika zalo, nezinyawo zalo. Verse 34. Nesifulelo sezifuba ezibomvu zezinqama, nesifulelo zezikhumba zamatahasi, nesiyenqo seveli. Verse 35. Nomphongo lobufakazi nezinti zawo, nesihlalo somusa. Verse 36. Itafula nezinto zonke zalo, nezinkwa zokubukwa. Verse 37. Utho olucwekileyo lwezibani, nezibani zalo, izibani zihleliwe, nezinto zonke zalo namafutha okukhanyisa. Verse 38. Ne-athala egolide namafutha okugcoba nempepho ethaphukayo nevelo umnyango wetende. Verse 39. I-athala ethusi nehele lawo lethusi nezinti zalo nezinto zonke zalo nomcengezi nesinqe sawo. Verse 40. Izilenge zegceke nezinsika zalo nezinyawo zalo nevelo lesango legceke nezintambo zalo nezikhonkwane zalo, nempahla yonke enkonzo etabanakeli, netende lokuhlangana. Verse 41. Izambatho ezenziwe kahle, zokukhonza endaweni engcwele, nezambatho ezingcwele zika-Aaron umpristi, nezambatho zamadodana akhe, zokukhonza esikhundleni sobupristi. Verse 42. Njengakho konke uJehova amyale ngakho uMose, benze njalo abantwana ba-Israyeli, wonke umsebenzi. Verse 43. UMose wabona wonke umsebenzi bheka babewenzile njengalokho uJehova eyayile bawenza kanjalo uMose wababusisa.